kunyoruimba mutima gwange oluyimusa omutonzi wakulu gamwebaza eyalwanira isirairi mu maso gabamediyani yayimiyala yusufu mubunyage ne danieri mukologoma ono mulwanyi ayina amaanyi tawangulwa amaanyi ge gasukuluma eyo byolaba gasumulula abawambe we kuitira mulwanyi wange wenkuyitanga biganya obulira noya nokula ensala zange abamumaanyi nga bikomye emikwano nga gikomye yenkwe wange ye mulwanyi wange anwanira nasisobola yekwentandikwa nenkomerero mu byonna eyansisinkana nga bangobye mulwanyi wange anwanira nasisobola yebwentandikwa nenkomerero mu byonna eyansisinkana nga bangobye nompa obuyambi yenkwe ofuuka ensonga yenkwe nenyumiriza mu yesu tandese kubula museno emukwano gwange tanjuwanga ansomoseze ebyali ebizibu abikujogero obulungi bwa yesu ngulabye omukwano gwa yesu ngulabye ayina manyi mwekwate yawaayo omwana we talikuleka mukukaaba ye mulwanyi wange anwanira nasisobola yekwentandikwa nenkomerero mu byonna eyansisinkana nga bangobye nompa obuyambi yenkwe ofuuka ensonga yenkwe ye mulwanyi wange anwanira nasisobola kwentandikwa nenkomerero mu byonna eyansisinkana nga bangobye nompa obuyambi yenkwe ofuuka ensonga yenkwe.